This is Ewa from Tanzania.
Yeah.
Morris Carrier and Hemdi from Uganda.
Call.
It's a dedication to all Africans living in poverty. Yeah.
Sombe mambo ya libike Meso sishike mfano mtu kukutike Utone kala sila lote si chochote Utone kala kala kwa watu siku zote Wale mwengu awatakupa mkono Magonja takufuta ndana shimo Utakata tama utandama na mbara Pumzi tofuta kwa ra kwa le sombe kawai Survive for fitness, never trust nobody Sword of witness Watakukana ata kama ndugu zako Watadiriki sema hawajui hutokako Mama chakulia Hali onani majaribu tuwe dunia Ipo siku mambo yako tatulia Utaweza takusau ya zamani leopitia Oh hii dunia
Wagalina Kendokole You should think about tomorrow Not only today Wagalina Kendokole Oh Kendokole hey, yeah.
Wapo wapi marafiki loko nao Enzi zile pesa mekutembelea Awapo tena nawe wamekukimbia Sasa uko liko tayara na kukandia Mki wako nae nataka taraka Anasema maisha nawe meshe choka Anataka rudi kule kwa liko toka Sababu maisha nayo ishi nawe meshe choka Ada ya watoto jalipia Kodi ya chumba nayo nadaiwa Unazidi changa nyikiwa Ata unajuta okwa ninu lizaliwa Pige moyo konde, maisha uya shinde Bado safari ndefi yenye miba na mabonde Chwake kinyongo ata kama likutupa Remain strong, be strong, be jealous, that's all
Wagalalina, kendo kore You should think about tomorrow, not only today Wagalalina, kendo kore Binadamu sio watu Ukiwa na shida utoa onya Ona sasa wamekimbia Ona sasa wamekimbia Bagalalina Kendo kole You should think about tomorrow Not only today Bagalalina Kendo kore Oh Kendo kore Oh Bagalalina Kendo kore You should think about tomorrow Not only today Bagalalina Kendo kore
Kwela takupendo kiwa na kitu tu
Ukiwa na shida utowaona
Watakujali vipi ukiwa na shida ndugu yangu
Ona sasa wamekimbia
Kali Rashid
Ona sasa wamekimbia
ECT Master J
Ona sasa wamekimbia
Maisha na panda mbili Usifu moyo Zingatia Sikia Siku zote ndio navotokea